utebizigo bagena mufako babenga batweteka wama atebizigo nebibaswaza bambi mukutukuza waliwe webiremerero lubutunuliranga mweza zikala nyingi mumaso naye kalinga teyeraba yagalo chimanyo bazinga bingi bebi mokono byebakola kuba tobirabaho wembeera nawe nzi sitoma olabika bulungi mata nabakuzala basanya okusibwa kati genkufunye bebi ebyo kwejusa sigala kubiruta tuzule nyu lavu enasinga kuyabali tebalinda bebi nze tonjiwa nakuyabalimba mikaloba singa nyo watelela bode from head tunis and toys polina kalemo kuva kumutwego tunis and toys watelela bode from head kuva kumutwego tunis and toys mukwano kufirako ulobulungi bwo baby abalala bali mu matatweyo fe tulina mukwano fe tusinga mwebyo byonna kubanga fe tubangayo nga tulina mukwano nga tuya sente baby onti osisembera omutima gwange kankuwe lubeerera egwansanira tewali bintu tane kumisinga leera bweyanti bwebe nkulabako sikulaba mbelanga yasuzemu danjo amovera jinyasi inilavu baby usaba tondekano genda nabo baby tutunulina simbite zingula mkwano bakulobesa bulobeso wawe mkwano mbalabanga bakulobesa ndoguza no mtima bagu pagusa mbalabanga bakulobesa ndoguza no mtima bagu pagusa watelela bode from head tunis and toys polina kalemo kuva kumutwego watelela bode from head tunis and toys polina kalemo kuva kumutwego tunis and toys amazima simanyi chenaba mukwano wembera sikulaba nze nonyiwe mikwano yaba muntu omu yaitwa gunga bana nebintu byange erako muntu omu yaitwa soka mu mikwano gyange ako kasmailo kolina kalungi kalaga mukwano gwolina omungi tawana nafunya mulungi mwana wabanda labiko mulungi wenda londa ne mujaya mubanji era bitambula bulungi yuwa wanalongi tewali chigana bobanga kubi zenkuli na mubi mukwano gokawo keji oba singa malaika simanyi tata oya kusalira kika lagalo fumbire kukuka sagalo kabe mazika ngagamuka boba wendi todaga gala nguwe ya desidi mugaga.